Naka esuwe elumoru taro. Vivinja. Viyawa kafiri nawa ya kudibie gata. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa rabie, nakuru ajo. Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Tuinza kuingira musuleno kujonga tumaze okusenge kibi afayo urunji reso kabu chitina kukena tukona kutuja kuwa tulipalinganti mchijukira na biasanga ba banu kuraidha banu kainuka banu nazir yubivinja yubiali madini yubiaba yahudi na walu yubiaba warabu al-aus wala khazraj twakirabye ba Ausi ne Khazraji bayiga okuwandiika okusoma bayingidde obuyahudi basoma Tawurati bawarabu bayivu lunaku lwa jjo twatunudde mu kyafaayo naye mpaka Qur'an yo yetulaba ojja kubikola Suratul Hashr ekyafa ekyo kijja kutuyambako ku kino bikwa Suratul Hashr nyewanye hafi zibadukawa nolutibwa ekyalabika bali buddawa Suratul Hashr egenda kutuyamba olw'ensonga nti ebimu ku bigirimu biri ku kyetugenda okwogera twakirabye nti olunaku lwa jjo Banu Nadhir bayahudi. Banu Quraidha bayahudi. Banu Qainuqa bayahudi. Bayahudi abo Nabbi nga yakalinya Madina sallallahu alaihi wasallam yakola nabo endagaano. Tonti mutabala nga kiri batabala tuyambaganenga ne batekamu articles nyingi niye ka article kensinga okwagala muntu bwe tunaabanga n'ebizibu tuli bayamba bwe munaabanga nabyo tuyambagane jo twalabye omusiraamu omu Amri bun Umayya Adhamri jogotayo gedirinya atta abatali bakiriza babiri mu kika kyaba kulaibe oba kilabu kilabu kitegeeza mbwa siwigiri olulimi oluwarabu kalbu mbwa ate bw'okozesa o empalabu guba mutima kalbu fi kulubihim niki okozesa kenganda kelbu ebambwa kalbu omutima naye bw'oba oyagala okukafuula akabwa bakayita kuleib akabwa kati ebika byetuumanga amannya modula eyo bakuleib omusajja Amri attamu abantu babiri bantu be bajja eri Nabbi sallallahu alaihi wasallam bamugamba nti omusiraamu assa abantu baffe bameka twagala kibaita addiya addiya ze sente zowa bananyini muku olw'okumalawo embeera Nabbi sallallahu alaihi wasallama tazirina yaddukira mu mikwano gye bakola endagaano abayahudi mu b'ebika ebisatu yagenda mu Bani Quraidha twalabye jjo bwatuuka mu Bani Quraidha baamukolaki beefuula abali biza bamutegekera ebyokunywa naye nga bamaze okusetinga omulenzi amukube kye bayita arraha olubengo sasalama aba atudde Jibriru neemubagulizaako nti bagenda kukutta twakirabye nti yasituka n'akola ki naye sasalama bwe yaddayo yakakasa bukakasa nti abasajja abo tebali mu kalungi endagaano bakoze ki ndagaano ki gye bamenye tontabaalanga tuwangaali muwangaalire ku buyahudi bwammwe naffe twamule n'obusiraamu bwa abasajja abo baafuna entiisa nnene nnyo lwaddiru yaabwe obutayitamu bulijjo gwe banoonya obunoonya abeereetedde ate azze kwewola omuntu azze okwewola omanye omukozesa kyoyagala naye nabbi waamala okubagulizibwako ne jiburiri n'atambula bwe yaddayo baswala mu buswavu nabi sa salama n'ateekateeka ejje eryabasiraamu nti bano ke bamenye endagaano batuviire mu madiina tetukyasobola kuwangaala nabo n'abagoba ne bagenda e khaibar. Khaibar kitundu kyesambye madiina nga kilo mitas 10 kyomukisa omulungi mungu yansaasira nentuukawo kati ne bawangaalira eyo ne beegatta kuba eyo abaaliyo era ekiseera kyatuuka ne babagobawo omulundi ogwokubiri e khaibar ne baviira ddala mu kiki ku lusigiri lwomubaka sallallahu alaihi wasallam abantu abo bwe baali babagoba nga bagenda allah ya tebaalwana n'abasiraamu ensonyi n'obuswavu byabaleetera okusiba ebyabwe bokka bokka naye obusungu bwe balina baagamba nti ebintu byaffe nemaali yaffe tetujja kugireka mu madiina basiraamu kugitwala katuleke ngaensuku tuzitemye temye omanye obusungu bw'omuntu ensuku bazikoleki katuzitemeteme enzigi tuzijje mu mayumba yetutasobodde tubisuule wansi ndowooza embeera eyo oyinza ogitegeera ne basahaba ne babayambako ne bagamba nti musazeewo okumenyamenya tuleke ebbiganyulwamu nti katubayambeko tubiteme ffenna naye era ne bwoyonoona era oteekwa okubaako byokolaki kyetusobola kwetikka byonna wetikako bye wetise ebisigala ne bikolaki kati ebyasigala tubiyita tutya mu busiraamu tugenda bigabana byaffe bagenda tubiyita tutya alfaiu tulina mu lwara bwebigambo bibiri alfaiu kika kya minyago ne alghanima kika kya minyago enjawulo eriruddewo alfaiu gyemigabo gyetufunye nga situlwanye na mulabe ye mulabe yatutidde buti ye nakola ki nasuulawo nadduka ezituziyita alfaiu era ziyina engabana yaazo gyetugenda okulaba alghanima minyago naye giva mu kumala kuyiwa ki musaayi wono twayiwa omusaayi kati suratul hashiri allah agamba atya allah subhanahu wataala ani alabye wali babanu nadhir suratul hashiri sabaha lillahi ma fi samawati wama fi lard musonyiwa okuddaka kati kuba temujja kutegeera byenjogera quran ene egende yambagana nti bitendereza allah ebiri mu ggulu ne mu nsi wahuwa alaziz allah ewamaanyi atawangulwa alhakimu ate atakola nsobi kati aya zino eziddako abalabawo aya esookera ddala huwa allahi oyo allah akhraja eyakola ki eyafulumya alladhina kafaru abaali abaki min ahli lkitaabi mubasajja abalina ekitabo abayahudi babanu nadiri bali kati mubategeera abafulumyawa min diyarihim abagoba mumaki mu mayumba gaabwe olutalo lwani yalulwana allah yalulwana agambye yekennyini allah atawangulwa atenderezebwa mu ggulu n'ensi ye yakola omulimu gw'okubasindiikiriza nga abasiraamu missoni tebagirinamu liawali lhashir ng'ekyo kyekikungu ekyasooka ekyokubatuukuuza ekitegeeza wali ne bagenda e khaibar naye ate waliwo ekikungu ekyokubiri ekyokubagoba ateewa e khaibar ekyo kyekikungu namba wano abasajja bali bali bagagga bayivu bamaanyi era yesobolaki nabbi yali agenzeyo okubeyazikako ki okubewolako sente allah agamba ma banantum tekyaliko mu ndowooza zammwe mu abasiraamu ayakuruju nti balisobola okuva mu madiina tekyali woko bali bamaze okugundira nga bwe mubeera mu gavumenti nemutuuka okulowooza naye ate kiriba ki Allah n'akola n'agamba neka kijje kibe nga tewali lutalo nze nkikoze Allah agamba nti mwe temwakirowoozako ayakhruju wadhannu nabo batuukira okulowooza annahum fubo maniatuhum husunuhum embiri n'ebikomera bye baali bakoze bisobola okuba difendinga buli kantu konna bayina amagye bayina embiri bayina ebiyumba ebigumu ne batuuka okulowooza nti ate kiri baki tuli fenna minallahi kakibiri nti kiriba kivudde eryani فأتاهم الله الله يبجر من حيث لم يحتسبوا نبايتا كوريتا رابا ويبالي باتا چلو وولي زانتيا ويشيكيرو كجيرا يو يجيرا وبرو قاندا ومبام بفنا برونجي وقضا فنا ناريو كاسورا في قلوبهم ممتي مجاوي الرعبا وقالاتي وكتيانك مكانك نبكانك نبولي ورابا ومسلام يمي byagaa nusitu birruba nze allah yantasanga nokutyanga omuntu antundako obutunuzi n'ayiika muhammad size nayogedde nti asireke egambye ruba allah yagireetaga nti nze okutya abantu batya naye sa kimukoze baatuuka ekiseera yukhribuuna buyuutahum ne batandika okumenyaamenya enju zaabwe bo bennyini biidihim naki nebikolo jyabe lwaki bajimenya tugaye tutya wallahi enzigi zaffe tebajja kuzitwala zabbeeyi tebajja kutwala masanyalaze gaffe enyumba katugireka ku ttaka akantu akonooza okalaba abayahudi balina emitima egyo wa aidi almuminin n'emikono gy'abakkiriza negibayambirako ddala nabino byembadde tebinatema nabyo katubitemetemere ddala mulioke mutegeeza naffe tetubyagala aba ntegereka endabirwa mubazaasiza amadirisa bagajimba gadise ku ttaka ekyomukisa omubi ne beyetikka ate okwetikka okwaliwo ebiseera ebyo nga bateeka ku nsolo naye ensolo bambi zatendebwalira zatwalako bizikoze ki ebisigadde nebikola ki allah agamba fatabiru mwebuulirire mujjemu lesoni mubitwogera ya ulil absor abalina amaaso obudde bunno osobola okuwoma amaanyi ngaoli mu kifo naye allah n'akuyitawo otasuubira walawula an kataba allahu singa allah yali teyabakakasaako nga yabawandiikako alaihim kubo ljalaa okugobwa tulina ekigambo bibiri al ikhraj ne al jalaa byonna bitegeeza kugobwa naye al jalaa bakugoba n'ebibyo n'abantu bo tulina kwosigaza singa allah yali teyabalaalikako kugobwa na byabwe na baabwe kukye bakola bakola ki la adzabahum fi dunia kye bakola yali ajja kubabonereza ku nsi walahum ngaate balina fi lakhira adhabu anar bakola ki ekyanyiza allah kyali babonerezeseza baali bagala okutta omukulu dhalika bi annahum shaqu llah ensonga kulwanga bebembura ku allah ashaka kitegeeza okukola ki okwejja ku kintu tebulaba ne mulwarabu kitwita ashukuku tuziyita encaca lwaki zibimbudde wakati wawano nawali ashak kibulaba nekinya kibasima mu ntaana bakiyita shak naye kibasima ebbali yentaana allahad tuli fenna yebembula ku allah n'omubaka ekikyalibamuzi waman yushaqi llaha omuntu bwe yebembula ku allah faina allaha shadidu katwangu eyanguye kubanga sigwe mulamwa efiisewe baithawe allah agamba tukimanyi nti israf ina allaha la yuhibu lmusrifin allah tayagala badiibuzi abasiraamu balina embeera gye bateekawo eyokwonoona ebintu byabali so nga tetubyetaaga naye ne babyonoona olw'okulumya bali tetubyetaaga batuka ekisaa ne bateragane naye allah yinza tutubonereza tutemya ebikajjo by'abantu n'ensuku allah talituvunaana ya rabbi nga twonoonye Allah na teteka ma qata'tum ezo zemutemi millinatin intende zibadde nnungi enjimu kubanga entende eri lulinga lusuku bitooke autaraktumuha oba bye mulese qa'imatan nga biyimiridde ala usuliha kuki ku migogo ku bikolo gyo bye basobola okutema mulimu byebagira ki nga olaba amajani gekakundu otemakogo otemyalola n'okola ki fabiiznillah ekyo allah temutabavunaana olwolukusa yali aluba wadde temulina musango waliyukhzia alfasikin yayagala ateeka obuswavu kubaki kubonoonyi bali abaali bagaa nti katubyonoonera eddala tubiteme teme n'ebisolo tubitte bitubalike kubiganyulwamu nammwe kyemwakola temulina musango bwali kwogera ku kulaga buswavu bali aba tuli ffena basiraamu wama afaa allahu tugambye alfaiu kitegeeze eminyago ekitali mu lutalo kati abasajja bagenze balese efaamu yekakonde balese ebikajjo ebyamadivwani tubakoby abayindi bagenze tetulwanye nabo eyo fai kwakikolako wano mukadde waffe yakikolako rahimahullah idi amin netusigaze emaali tetulwanye nabo naye maali bagirese tukoze tutya allah aga nti wama afaa allahu ala rasulihi emaali eyo gye yawanga eminyago egyekika ekyo egitali mu lutalo ku mubaka minhum ngaevamu bali fama aujaftum alaihi min khairin temwagifunanga mumazi kukabasanira ku mbalasi zammwe alkhairi ng'okozeseza laamu ebambalasi naye bw'okozesa ra alkhairi kibe kirungi amayamal miska khairan khairu tubula obulabu etulisasi nyo enyukuta emu ekyusa ki khairin eyo mbalasi khairin ekyo kyegudu khailan yara ebambalasi jajja okulaba kakali bitegeka okwegendereza temwakozesa mbalasi wala rikabi temwakozesa byebagala nge waliyo endogoyi waliyo kamozi neki eŋŋamiya temwakozesa ŋŋamiya temwakozesa mbalasi temwateekamu maanyi walakina allaha sallata allah yasindika rusulahu ki abatumire ala man yashauku allah asindika yusallitu asindika rusulahu abatumire ala man yashauku bwabayagadde yasindika abatumire allah akozesa batume ki bamalaika wallahu ala kulli shaiin qadir allah ku buli kintu kyonna muyinza obuntu awantu awo wagazi kati allah emaali eyo ngeri gyeyali mpya nga yesoose allah yalina ogitematemu n'agamba ma afaa allahu ala rasulihi allah emaali gyawadde ngaeminyago omubaka min ahli lqura ng'eva mubasajja abaali mu kyalo ekyo falillahi agitandisa ogitema siri wagenda gitema naye nabbi yali tamanyi bubaga baminyago nyambi yetamanyi bwaki naga nti falillahi mugjeeko omutema gwa allah wali rasul nomubaka wali dhi lqurba ab'eŋŋanda z'omubaka bani hashim bani lmutalib mugjeeko omugabo gwabo bali yatama nabaki bamulekwa walmasakin wabni sabil allah gwojigabye nti njigabi nga tulabamu abatafunye nti bafunye bonna bafunye yetamu almasakin allah jigabye lwaki agigabe kaila yakuuna duulatan saagala ebeere ng'ekola ki yeetoolera mwakubya ku dduulu saagala ebeere nga yeetooloolera awo bayina al aghniyai minkum wakati w'abagagga mummwe kubanga tebadde eko nankani kulwisana nnyo abagagga bajja kwegabira ettaka bajja kwegabira ebibanja bajja kwegabira ki allah naakyegabira wama ataakum rasulu omubaka kyalese fakuduuhu mukikwasa abiri wama ataakum mukikwate n'amaanyi n'amagigo gammwe wama nahakum anhu fantahu byabaganye mu bikole ki wattaku llaha ina allaha shadidu al iqabi kakati emaayi eyo etayiimu kukabasana nakuyiwa musaayi egabirwabo naye emaayi eyo musaayi era allah yagigaba musurati al anfal agambye kyemukwata hafiz bavawo wano fa inna lillahi khumsahu alli maali yeyaginamu ki kimu kyakutaano kakati eteekulwamu emiteeka emeka itaano omuteeka ogusooka kwetaano guweebwa abaana abali wano bitulabye falillahi walirasul walilkuruba walyatama walmasakin wabni sabil kwereyo omusaayi aba omuteeka ogumu kwetaano guweebwa abo egisigaddewo enaku etaano bina byakutaano abatabaazi be bakola ki buli omu okusinziira participation ye nga bwe yakoze ekyo oba ntegerekese eyafayu yonna ebayabano naye eyomusaayi kimu kyakutaano kiba kyabano betusomye wano abatwala fayu bina byakutaano nebigabibwa abatabaazi tutegerekese basiraamu ebyosaamu nono bigazigazimuuka omuntu gwobusoma noka nti wasoma wamala agala kibeetaga nnyo gannamala kagambye atya tumalize na ayen naye nti olumusti kumpi byonna tujja tujja kusoma naye lilfuqarai muhajirin eyo tugireke kyetwayagaddemu kiki mu kudda mu ssuula eno ani ayinza okukitegeera ekituzizza emabega kumanya kibabanunadir bo bennyini bayonoona emaayi yaabwe nga basenguka n'emikono gyabwe n'abakkiriza ne babayambako oluvannyuma emaali eyo ne tugitwala nga fayun tuli ffenna abo bagobeddwa balazeewa e khaibar abantu abo bwe bawangaalira e khaibar twalabye nti muluta lw'ebbadiri twawangula olw'e uhudi baatuyisa bubi kakati mu kutuyisa obubi bali baafuna amaanyi akagamba ti muhammadi ketumulazeeko kaki katono twagala ku luno twegatte istikfaalan uprooting tumugyewo okuvaawa mu mirandira naye tumugyawo tutya abayahudi b'e khaibar bakolaboratinga n'abaawa n'abakafiri baawa b'e makka nebagamba n'ab'e makka abakuraishi abakuraishi kika abakuraishi ne batandika okukunga ebika ebirala kyomusajja ono muhammad yayonoona bizinensi zaffe ez'omu makka zonna ensiiza zaffe zonna embeera zonna azoononye politikali sociali ekonomikali intula naabisse mujja tuyambagale tujjewo omusajja yeeti ne bakuŋŋaanya banu asadi ghatfaani bonna ate ekyomukisa omulungi ne madiina tufunyeeyo we tugenda okusinziirira abakanywanyi be baliwa tujja kusinziira abayahudi tuli nabo ate bali muki bali kumpi wali ku lusegere nabbe bali khaibar nabo okubasingula kyabaluma baagala beegatte n'ab'e makka bakomewo bakole ki kati jjukira nti tuleseeyo ebibiina by'abayahudi bibiri byo bikyali luddawa banu kainuka ne banu kuraira abo nabo batandika okuluka kiddiru kyabwe nti naffe tulinammwe ebyo ebibinja biri bimeka tulina ekibinja kyemekka tulina ekiri e khaibar kyebagoba tulina n'enserekezo eziriruddawa kyekiyisa olutalo luno oba essuula eno ahzab agabinja kati no sebo kugandi suula eno lwaki bagiyita ahzab gyetuyise luddawo naku bbiri tetunatuuka ku nsonga tetubaoyaya tusomere tusomere tujje tutuuka tukola kibya kikiisa al ahzab ebibinja otegedde ebibinja bye byajja ebibinja ebyo bwe bimala okujja mu butuufu byajja nabbi mission yajimanya nti obusiraamu buweddewo munda tulinamu abannanfuusi n'ab'emikago betwakikoze nab'emikago nabo batuliddemu abayahudi betulina n'ab'e kaiba bekobanyi nabantu n'ab'e makka bajja siraamu tewakyali naye nga wuyinza okuvaawo aha nabbi ayita abasahaba tukoze tutya abantu batwe abasajja bajja n'ab'e madina ne bagamba mmwe mwatuleetera omusiraamu ono yayonoona ewaabwe kati n'ensi yaffe akoze eki ajonoona ewaabwe baakoba mugobe kakati abyatuleetedde abo bonna bannanfuusi sibabulamu swero zibu nnyo siraamu yakwetoloola kakati nabbi wakuŋŋanya abasahaba n'abagaa nti omulaba ajja naye mungi nnyo abamanyi bagaba ali 12,200 12,200 abantu b'edda ku kyalo wakulya kwaliko abantu bano bawezanga oluzibawo tirukalira ng'okimako ebidomola bimeka olunaku 12,200 basahaba balingaawo 13 bwebatu bagaa nti abasajja bano tugenda kubaffe esinga nga nabbi yali amanyi okubaza ebyentalo tubalumbire saidi ki batwetolodde munda mwebali bava eno nebajja n'okuva eno kati madiina erina ensozi naye waliwo omuseeta ogutaliimu ki nsozi ne bagaa tuyimirire wana eno yonna madiina yetoloddwa nsozi nti ye tuyimirire wana eno kijja kuba kalubiro okuvaawa ku nsozi tubeere mu kifo kino ekiri flat wano awatali ki nsozi yo nti ye basahaba enkya ne bakeera bagende kusisinkana akati omubaka sallallahu alaihi wasallam agamba abasajja obudde bonna bayingira eyo gazwa oluusi mu bitabo mbagiyita gazwatul khandaq kati walimu omusajja bamuyita Salman al-Faris we Salman al-Faris yali mufurusi Faris ye fasha sajja awo bagezigezi mu Irani awo zamuli enaku zine batigomya mu technology America yeyafubutuka eyo kyavaamuga ya rasulallah nze nteesa ekibeera nga tekikose mbadde nteesa tusime olunnya nga lunene ngaomuntu si kyangu okulubuuka olunnya olwoffe tulubiire emabbali kijja kutuyambako kiwanvu omulabe bw'anaabeera sayidi eri ne sayidi eno ate akatejja kubeera kiki ya speedi speedi namugaa nti kyekikyo Salman al-Faris naleeta endowooza nabbi naagigula ne batandika okusima ki baasimira ebbanga olwedde bamaze bawulira abantu bakola kakuyege bano beteekateeka bano bakunga abejiri bano bakunga abejjenge olokosa ayiika basima naye batuuka ku lwazi ne lugaana nabbi nagamumpa ensuuluulu sallallahu alaihi wasallam bwaluba ne luvaamu omuliro basahaba ne balulabanga bulaba ensasi za intaneti nabagamba omululabye olusazizza olwo nti tululabye naga gye lukomye tumaze okuwangula buli gye luyise lutuuse mu Faris lutuuse e Kaisar ewa Kisra lutuuse obwakabaka bwa Rum ne Pursi bugenda kuwangulwa naye mu lutalo mulimu ebintu bingi basiraamu kyenva olwowayo naliisa ebitabo bibiri binyambeko nga bibeeragana baba basima lwamala ebbanga kisa gye mutera okuwulira nabbi sa sallama enjala yamuluma nga nyingi abantu tebakyakola bali ku mulimu sahabi omu kyavaalaba nabbi ngaenkolaki enjala ekolaki emuluma story mugina nwa buruda yagamba nti washadda abali wabana buruda wano
kizibu nazo bisaba buka
ya
washadda min sharabin ahsha'ahu wa tawa
tahta alhijarati
kashha mutratan washadda nabbi yatuka nasiba min sharabi
sharabi kitegeza injala
fi yawmi dhi mashghaba temusa makusulei
في يوم فلقت حمل عقبة وما أدراك فك ركبة أو إطعام في يوم مشغبة جيجي إنجالا شغب إنجالا أمور ورب وقدور وشوه وواب ووجاء ناسبة يسبة أوروبوت أوروي من شغب وإنجالا إيه سيد من شغب أحشاءه أحشاء إنما ياتي إبين دابينو وإبينو بيك تمولي ميري وطوى نازينغا تحت الحجاره نينغا تبدم ماينجا تشكو يا سبيدم ماينجا كسبرو كوات نياما يوروبوتو تشي انجالا كاتي صحابي بانو تينجي نغا نين نبي انجا ويم توسي زواشي شافام غا اكيندي كانا غامبا مشارا وي ماما غوندي تشي تيجيكا ياكا ميرينغا كامارا بانتو غابا ساتو وانا بيتا مبيغا omubaka ekiriiri kizibu tuli ku mulimu mwemukuba amayinja getanda wali mu kukoma nobuze mugamanyi babebulanjaki siramu buno bufudde wala naye nabbi aliwuli omukazi bambi naategeka omusajja najja kuba nabbi akamba nti ya rasulallah eka mbadde ntegese yakakopo k'obuugi naye kamala abantu babiri basatu mbadde njagala osalesale kuki nga bwumanyiera embeera nabbi kyavaga abajjama assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu sheikh atuyise ewe wali ekijjulo tumale okukwata ku kijjulo bwobeera gwe akikoze bwobeera gwe aga musajja semugambye abantu babiri basatu abayala okubagamba nti ekeeriya akategekeddwa bo ne babuuza nabbi yagambye bamuyise nti ate yatuyise batuuka ewakagukwamu ekifaananyi ngaomukazi abadde ategese ebikopo bye oba akanyama ke naki agenda okulaba nga bajama bonna bantu ngaenkumi bbiri bajja kati omukazi anenyaani ku bonna na abayise okusimuka tebasobola oluusi yali akimanyi nti tebajja kuwera ngaki nabbi kyabwe atuuke waka n'agamba nti mundagirira wali entamu nateekako omukono gwe ogw'ekitiibwa n'agamba yomwasenya baasena ne balya ne bakkuta ne basiba ne bagenda eyali mmere yali ekyali mmere naye gwe teweetantalanga nogaanange mujje seekakwate ku ntamu bijja kuggwamu abantu bakunyiigire byannabbi bibeeramu obuyinza waggulu waabyo bibeeramu obuyinza ate allah akola na nsonga musa alayhi ssalam bamugamba sulawo omuggo agusuula gufuuka omusota ne bamugamba pulisi katolina omulimu screen touch kwatako obukwasi awe yali asobola omuggo ogwo okuzzaawo nga musa takoze eki takukuteeko naye ayagala ki kwatako bwokwatako nze ndage amaanyi gange nabbi yakwata ku sepiki allah nalaga amaanyi ge akati olunya luwedde mu bufunze muli bwe tutajja kusoggola olw'obudde omulaba ze mu bungi bw'otegedde nabbi ekintu kyasukka mu bintu ebyali bisusse mu lutalo handaku eno yali nze mu madiina mulimu abayahudi abataafuluma batutabukidde beegasse n'abannanfuusi abannanfuusi basiraamu bye tukola byonna babitwalira abaawa
basimwa bakola biki bakola bati abagende kaiba bekatse n'abavawa ojja kulaba Allah bwagamba kyabasajja bakankana abasiraamu ozulzilu zilzalan shadid wakaseera kukaba kafanana kati kaba kazibu Allah olaba akayita akazibu olai kali kazibu akati abalabe bamala okujja mu bungi bwabwe bafunako tebayingira basangawo olunnya ne basooka baagala communication emakka wafuddeyo agabinjaga ebika ebyenjawulo kati abayahudi bali beetaaga communication n'abomunda embeera basitadinga ebyotwala olugenda okutambula bakimanyi nti bali kusuwadinga olutala olugenda kukola ki olunaku lutuuka olwaka paka nti waliwo omusajja eyagezaako okubuuka olunnya riwaya ezimu zigamba nti ensolo ye teyasobola kulubuuka neyegwamu Ali n'amuttiramu riwaya endala ziga nti yalubuuka Ali n'amwaŋŋanga n'akola ki olw'obufumula bwobuli tujja kumayo esitole yonna kubanga ngazi nnyo baamuyitanga Amri ibn Abduwuddi mvubukanga wamaanyi Ali n'amugjawo ndoza Ali mumumanyi Ali nabbi yali amwesigga nnyo era lumu yagamba basahaba mugende mwebake naye enkya tugenda mu lutalo naye olunaku lw'enkya ŋŋenda kuwabendera omuntu abasinga okwagala Allah n'omubaka we Umar waga nti sindifunanga lunaku luzibu mu bulamu bwange lunkulungutanyango olwo ani asinga okwagala Allah n'omubaka ng'olowooza kuba waliyo esigalayo bonna bajja naye ati Ali teyajja yali mulwadde yabyaga tunatuna bwati nga Ali tamula nawaga Ali aliwa nawaga nokya bamanyirawo abalala kitatulaba naye ngweyagala otuleewo ngaomutonedde bwoti akulabe ne bamugambirawo mangu nnyo nti Ali okuva luli mulwadde amaaso gamuluma nayagambwe mumuleeti obakyayina enniya totandika n'okusimba olukono abadde ateredde ng'otudde ngaali kutalyati Ali bamuleeta ng'amaaso kyegamukola nabi sa sallama n'amusabira n'agawandamu obulusulusu teyaddayo okulwala amaaso mu bulamu bwe kiva ku nabi Ali ne bamukwasa bendera ndoza Ali mumutegedde yuli musajja yakulira mu maka gani ali nebyali biwanvu naye tetujja kusobola bima oba tafsiri gyetwagala okulumba naye olutalo luba ng'enkeera lugenda kutandika ekiro kya leero si kya sande lutandika nkya bamaze ebintu byonna embeera eri settled bulungi bamaze okupanga eno munda abaayo bali bulungi nee aha bwetumala isha nga kati netugimaze nabbi n'abuuza basahaba abantu ti enkya kyepukulu eti naye mbadde mbasaba ku lwa Allah mumwe njagala muveemu omuntu omu agenda asula eri naye abeereko kyakola ki kuba baga al harbu khuda olutalo bukodyo atamanyi bukodyo tayisikira kola ki nabbi naga wallahi mbalaira Allah mumwe sigera kulonda naye njagala omuntu omu yesobuleyo nga mukakasa nti ajja kudda tebajja mutta ekyokubiri ejja naye agimazi mumulowooza ebintu byakulya buli bujeere sallallahu alaihi maulana siwe biri yayogera omulundi ogwasooka tewali yasituka bebogereramu mubamanyi si basiramu bimityana kaasi kajjana kuruli bagamba tugenda kwasa bendera omusajja abasinga okwagala Allah bonna bansula batudde kulune jaleri mugirasi nabbi akiddamu ogwokubiri mbalayiza Allah ojja kudda ate jja n'ogimazi tewali yasituka mwe mugani mulowooza basaaba nabo ebintu byali obudde bukaayi nabbi n'akiddamu ogwokusatu tewali yasituka kyabaka kalina kulonda bulonzi wasobola omutunuulira luli bonna bantunuuliranga abalonde osobola okutunulayo otunulayo obusiraamu n'obuzibu awo otunulayo oba omutwe guteeka ku ttaka sikulwanga nnonda eritegendwa budde bwakiro kyava agamba yakumi yakudhaifa fadhaifa yesahaba mubasahaba bonna eyali amanyi ebyama bya nabbi yikka ebyama bya sekinomu kanywanyi nga buli munanfuusi nabbi gwamanyi ne huzaifa amumanyi ng'ate amwesiga tasobola kumugamba wabula nga nabbi gwaiza okubbirako gwe gundi otusala naye ne munanfuusi era huzaifa nabbi wamala okufa umaru yamusemberera n'amukwana nnyo naye nga mwagalamu ekintu eki amubuuze nti bwe mwaliko ne nabbi yakugambako nti nange ndi mubananfuusi eyolaavu yava ku ekyo kumubbirako kikyali kyama nabbi yagenda kikyali kyama teyamubuulira omaru yafa mumativu omaru yagamba nti nze ekigero kiteeka mu jjana ekisoose ekyokubiri masina kissaayo seebalaayo ate ggwe ate musaba firidawusi firidawusi eriddawa eri mu senta temwagalayoeno tusome hadisi eyo gye tuba tukomako hadisi egamba huzaifa atunyumiza infacti hadisi neneku naye katusomemu ebigenda agamba nti sahabi omu agamba nti kunna inda huzaifa lumutuba ewa huzaifa kanjamu eyange ibn lyaman radi allahu anhu faqala lahu rijalun abasajja ne boogera naye ebintu biki huzaifa ono abantu bagalanga nnyo okumwekulubeesezaako nuza ensonga okitegedde naabagamba nti omu naamugana lau adraktu rasula llahi saa sallama kataltu maahu nze singa naliwo musaawa eyo jo wallahi nange nali wakulwana namubaka wala ablaitu nsubira naalifuniddemu ebirungi naalifuniddemu testi naye nkakasa naalizuddemu mpangudde faqala lahu huzaifa huzaifa naamugamba anta kunta tafalu dhalika okakasa waali kikoze gwe omuntu wakubuuza waati aba agambaki aba akumanyi ng'amanyi n'embeera gy'oyagala okubaamu ogugwe waali kikoze naamugamba lakad ra'aitana maa rasulillahi saa sallama waliwo bw'obanga gw'okigamba byali byamu waliwo olunaku ekiro kimu lailat al ahzab ebibinja bye byatuzinda wallahi wasobolanga okutulabanga buli muntu oyinza nogandi si musiraamu kusa ku mbeera gyekoze ki thati rihin shadidatin twali mu kiro kimu allah n'aleeta embuyaga kikumuntu omuki omuyite agamba faqala rasulullahi saa sallama ala abanga rajulin yatini bikhabarin njagala omuntu agenda eri asule eri aleete ki amawuliro gaita saamumeka olowooza budde bogenda kuk bategenda kutandika olutalo lwatandikanga kuki kumakya فالمغيرات صبح بس انت كما تشاء كتكزاو بوجاكو ديكساو انك كومي وتقولي لي انتيكا تيكا زاوي بابا ديبا بلانيكا تتويتا غاموي
يكون معي يوم القيامة ومتو يجاكو بانا انكي كوناكو وينكو مريلونغا تولي آبا الرواية نويقا ni waruwa ruwaya indala ngawe soso kuhuyo falam yujibuhu minna ahadu chowari ayanukula nabbi no ani agenda asuleri atuleti ni kumawuli ye guwa kambi wali abdene nabbi ni mruwana
si wali uwechiro chenjaga lukunyimiza chitepanki wako nabbi atugamba ani agenda kuleta amawuli nze na ye mujana tuvira aba
Thumma thaniyatan akiddamu ogwokubiri nga teryanyega basaba tebaagalaga jjana mwe wana omusajja ayimira buyimizi yavudde Pakistan n'abagamba khuruju fi sabilillah 40 nakwana ogendo ojjakuda teryagenda kukuba nakakale 10 days kale 3 days yabaka niya
mwenda ne mwanika
na yeye baniya mwakowa oda mugambye jana nzi nawe anashituka mwe choice njibale kedi nayo kiri minuli okwo kusatunga tuwalika bana kiyabaka amba chinja kadde mwe chikuru hadisi nzamba na gamba thumma kana nabi sallallahu alayhi wasallam ya gamba ya Huzaifa oza Huzaifa ya tudzewo
alingeri
omanya abemanyi ba ebintu babimanya mangu ka kabiri ni wasi kubanga bana nunda embeera gye tulimu kati mbi Huzaifa mu Lwarabu omuntu okozesa ennyukuta eyayya omuntu aba wala ya Huzaifa omuntu okumbi tukozesa ki alhamzu lidani hamza tujikozesa ku okumbi na ye yatu jikozesa ku muntu ali dawa ye kwa tulala ne mu Luganda hamsi tujikozesa ku okumbi abarabu ayina ennyukuta eziyita nyingi mwemuli ekigambo ai ai mu Luganda ki kikola tugamba ai sara sajja kabaka siwe mumuyita kati ne a eyita owokumpi bwe singa omuntu oyagalaga oli tategeera nti olinakyo omuwa omuyite gundi ye ebitegeeza ki kale abarabu kikozesa nafaka tukikozesa yakuga nti okumanya ku Olwarabu oba Oluganda oba Oluzungu kwekugeta okuga nti nnimi zaawukana nnyo ziza kukyoyinawo agaya Huzaifa Huzaifa watudde wala bana ona bagambye ye kum situka jamutwala olulimi aluwulidde bonna bawumaaluba abubakari ba Usumani teryasituka ne ali bwe bagenda luli aganye situka omuntu agandi kitukuluza bolagawo fatina bikhabari qaum genda osule eri oleta mawulire gaba falamu ajidu buddan saina buddo ne buddo nakyo nkifuna izdaani biismi ekyandeetera obuzibu kwogera linnya lyange singa yagamba gundi situka olaitabisituse naye ekireetera obuzibu kwatula linnya lyange Huzaifa situka ate ogenda osula ejiini asaayina buddo ngundu anaakuuma nesituka nagamba iki ni bikhabari qaum genda ondeetere amawulire g'abantu genda naye wala tuziruhum alayya tubansikuulira kiyagala ategeeza muliwayo endala yagamba nti la tuhdithanna shay'an tubakokookola akategeeza nti osuze ebi oba ntegere bise yalonda omuntu gwamanyi nti ayina alfatana wazzaka
aina amagezi ag'ekikugu.
Abalala bonna omuntu ayinza okumbizininga mucha kujaku mupa kusipa kusi ayinza okutuuka ina agandi nze nzize muno nabbi yansindise ebintu ebitumbabutumbabu naaleta obuzibu. Alonda omuntu ayina emizi ku mizi eyo kwa mugambe atubaako kyokola ekitegeeza nti totabangula embeera. Londa omuntu omutuufu. Maba tuyinza okuba ffenna nga tuli basiraamu era tuli baki abantu batera okujja wano nakasiika njagala buyambi ku kino na kino nomukagene basiika swaibu nakaba batemumpa mulekeeyo lwaki ayogera bwati amanyi nti oyo gwonsindiseeko muki ne ku mulembe gwa Abubakari yali mugongo naye bwe bajjanga okumusaba sente nabagamba nti aa ti sente sijja sinza kutakuwa gena ogambe Umar akuwandikira ojje wa Umar wa Umar bagendayo yamanyamanya nti ezo zikozeeki gwogambye ogende wa Umar ngaayiwa olumulaba yeyongereyo ku geeti nokandikira wagamba nti aa temumpa sagala mubina esente zamu kati abasiraamu babeera basiraamu naye nga balina embeera zaabwe oba ntegeka bulungi kati uzaifa yalina embeera eyo yokka politikale asobola okugisamba neeyitawo n'agamba ati yababuulira batuli azaamaanya naffe tuba gyazaamaanya makakuzo bakagumire tumalize amugambye ta kala famboitu nagenda kanama amshi fi hammami hatta ataitu nagenda nga ntambula mu ngeri y'obwegendereza naye ntuuka mu bali faidha abusufiyani abusufiyani ye kamanda weeri ngenda okumulaba yasuli dhaharahu binnaari ng'omugongo gwagutadde eri ewali omulira ayota obuddi tuyagambye empewo yali ki olunaku olulwali luzibu nnyo allah yali eti empewo empewo eyo yogerwako mu byafaayo allah yakikozesanga ekyokulwanyisa tinti zonna nga ziri mu bbanga esepiki okubadde emmere eyiise amasiga gatambula abusofiya n'agamba alange ekiro kitutabukidde naye nga tanatuuka ku mbeera eyo alaba abusofiya nayota ki ye kamanda we fawadatu sahmi nenteeka akasaale kange ayagala kubaani kamanda fi kabidi kausin wakati mu mutego njagala okutwala omukulu mumalewo wa aradtu an armiyahu kaarula kata nkanyuke kate nkate thumma oluvanyuma dhakartu ninzijukira yajukira ki kaula rasulillahi saa sallama la tudhiruhum alayo tonsikulire embeera ekyo kyekyapa walau ramaituhu singa nakakolaki la aswabtu nali muteeba buteebi nga ndaba mulaba ayotadde nayotesaegandirabalizika ensava onowe mutya olutalo olukoma naga nti singa teyaŋŋambye kiri addawid kala farajatu ne ŋŋenda nga ntambula nzirayo faataitu rasula llahi saa sallama neŋŋenda omubaka suma asabani elbardu naye ngaempewo kyenkoze tukikola ki ina faraktu missioni we nali nkoze ki eri hadisi jeggwera n'agamba nti nabbi nansuulako ekigoye nfune akabugumu neneebaka olwebaka olwandeetera okumpi okuyitako esola nabbi kyava ŋŋamba kumi ya nauman situka gwe yeebase obudde bukoze eki makulu yamutegeeza embeera bwekoze eki otegedde gye tutambulidde mu lutalo olwo kakati bw'oba otegedde ebyo ojja kutegeera bulungi aya zetugenda okusoma sigenda kusomesa wabula yajjo tetugenda okuddamu ya ayuha allazina amanu abanga abakkiriza uzukuru mujjukire olutalo telwagwawo tebalwana lwaki allah embuyaga gye yaleeta allah gyagenda okunyumya mujjukire ni'mata llahi alaikum abasiraamu ekyengeri allah kyeyakola ki
chali ludda wachaba jukiza izi jaatukum junudun mujukira majiri gajja jemuli gegali wa ugategede kasha uchuku yamba kasha omofa kusama kusama jaatukum junudun amanyi majiji kaya inza kubiti gira tatubdiwa amanyi majiji gavirine gajja gego kukutegede kani Allah wajukiza mujukira majiri gajja madina Hey, fa arsalna alayhim nitubasindikira abaliwa rihan chikungunta gubatasobola kukumikiriza wajunudan era muchikungunta omutwasindikira mwama je lam tarawu ha gimwali mtasobola kulaba na maso gali majeji
gorowoze mbuyage situlesiga yali kibuyaga yali situlesiga Obadofu bo mchere na ngu yana ngu kihira oyabachi buyaga. Nsoro je badoke ndokusana ne kutomela njaje ole mutomela tena masika gamkubye nika aba agete. Abusi byani yatuke sera mudiwa na ngam. Buli muntu yefe koze ngenze.
Commander Bruce. Ah. Allah ga akadu wa kana Allah bima ta'maluna. Allah kufidda
buli chamukola yalinga kiraba
assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh